Man wanted the hit maker on the beat.
Tufanikishe bila hila. Kuna kupata na kukosa, hayo yote matokeo. Kuna kupata na kukosa, hayo yote matokeo.
Tudumishe upendo, ushirikiano. Afrika moja, kitu kimoja. Tudumishe michezo na urafiki, sote wa moja, tupendane.
Go, 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 Africa, go, 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 go.
Viva Kagame! Sekava Africa! Viva Africa! Go!
Yeah! Filimbi shalia, shangilia mina we. Tumewekania, timkuipigania.
Azam FC,
Tanzania,
APR,
Rwanda,
Viper Sports Club,
Uganda,
JKU,
Zanzibar,
Katori FC,
Sudani Kusini,
Gor Mahia,
Kenya,
Dide Ludi,
Burundi,
Singida United,
Tanzania,
Simba Sports Club,
Tanzania,
Port,
Djibouti,
San Joe,
Ethiopia,
Dakadaha,
Somalia.
Go, 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 Africa, go, 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 go.